Mamulungu ndi okoma zedi, mamulungu ndi chizimbikiso cha mtengo wapatali, timaonikiridwa, timaphunzira zambiri, komanso timakhala tikulandira chiyembekezo kudzera mmawu a Mulungu kapena kuchokera kumawu a Mulungu. Lero sotindi mwayi kudzera mprogramu yati santhule Bible kuti tiphunzire zinthu zozama. Mbale Osman Chiramanda alipo ndithu latsogolere kusanthula mamulungu kuthwa zosika chapter 2 tiyambira pa verse 7 ndipo ndikhoyatirikizira chamkatikatimo mwa chuwa tasunika chapter imene ndiye chapter 2 nayi mbale manda.
Ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Tiyeni lero ambuye atitsogolere ndi mawu ake apa 1 Petro 3 verse 10 amene akuti, iye wofuna kukonda moyo ndi kuona masiku abwino aletse lilime lake lisanene choyipa ndi milomo yake isalankhule chinyengo. Tsono mu programu yapita ija tinali kukambirana pa 2 Thessalonica 1 verse 10 ndikulekeza chapter 2 verse 9 momwe timaona nkhani ya tsiku la Ambuye. Ndipo lero pa 2 Thessalonica 2 kuyamba verse 7 pana 17 tiona nkhani ya kubwera kwa wokana Khristu amene timamutcha Antichrist. Verse 7, pakuti chinsinsi chakusayaluzika chayambadi kuchita chokhachi pa omletsa tsopano kufikira akamchotsa pamenepo. Mchitidwe wakusayaluzika udayamba nthawi ya Paulo ndipo kupitirirabe lero lino. Ambuye Yesu adaphunzitsa kudzera mfanizo limene limaonetsanso momwe dziko lapansi lilili lero lino. Zisisi za ufumu wakumwamba zimavumbulutsa momwe dziko lapansi lilili. Taonani mawu a Mulungu akufesedwa masiku ano, koma ndani naye akufesa asuna nsongole. Tirigu ndina nsongole akumelera pamodzi. Kunena kuti mawu a Mulungu ndina nsongole akukulira limodzi lero lino mdzikono lapansi. Tsono kusaweluzika kukhala kukupitirirabe, koma mzimu woyera sakumulola Satana kuti achite chifuniro chake chosaweluzikacho. Koma mzimu woyera akadzamulola Satanayo kuchita chifuniro chake, pamenepo ndipo Satana adzamasuka nachita kusayaluzika mdziko lapansi. Verse 8, ndipo pamene adzavumbulutsidwa wosayaluzikayo amene Ambuye Yesu adzamuononga ndi mzimu wapakamwa pake na adzamuononga ndi maonekedwe akudza kwake. Tsono pamene adzavumbulutsidwa wosayaluzikayo adzakhala wopanda womtsutsa pa dziko lapansi. Tera Ambuye Yesu yekha akadzafika ndiye amene adzamugonjetse. Monga na Israeli anali pamaso pa akulu ku Egipto, ndi momomonso okhulupirira lero adzakhalirenso pansi pa ulamuliro wa osaweruzika wokana Khristu. Kudzakhala chizuzo kufikira Yesu atabwera kudzakhazikitsa ufumu wake. Tera Ambuye Yesu ndiye amene adzamuononga ndi mzimu wapakamwa pake, kutanthauza kuti Ambuye adzamugonjetsa mdielekezi ndi mawu ochokera pakamwa pake amene ali ngati lupanga lakuthwa kosekose. Tela ndi mawu a Mulungu amene adalenga dziko lapansi. Mawu a Mulungu ndiwo malemba a moyo amphamvu. Ambuye Yesu pobwera adzabwera ngati mawu a Mulungu a moyo. Tele nchifuwa janki Paulo akunena kuti nadzamuononga ndi maonekedwe akudza kwake. Kutanthauza kuti maonekedwe akudza kwake ndiwo ulemelero wakubwera kwake. Tamvani Tito 2 verse 11 akunena kuti, pakuti chisomo cha Mulungu chimene chibweretse chipulumutso chaonekera kwa anthu onse. Kubwera kwake mu ulemelero kudzakhala kudzatenga okhulupirira kudzakhazikitsa ufumu wake. Tele tikunena kuti Ambuye Yesu anadza ku Bethlehem ngati mwana wakanda ndi kuyamba utumiki wake ali ndi zaka makumi atatu pamene adapita ku kayeretsa kachisi. Pobweraso kachiwiri adzabwera, koma poyambirira adzakumana ndi mpingo wake mu mlengalenga ndipo pomaliza ndipo pamene adzakhazikitsa ufumu wake. Panthawi imeneyo okana Yesu adzaonongedwa ndi maonekedwe akubwera kwake. Verse 9. Ndiye amene kudza kwake kuli monga mwa machitidwe a Satana. Mumphamvu yonse ndi zizindikiro ndi zozizo zonama. Paulo pano akukambaza munthu wa uchimo. Munthu amene ndi wokana Kristu, munthu osaweruzika wa machitidwe a Satana mumphamvu yonse ya zizindikiro ndi zozizo zonama. Munthu osaweruzika ayu ndiye amene adzakhala ndi mphamvu zodabwitsa monga kuchititsa matenda. Takumbukirani kuti nthawi ya Yobu, Satana ndiye amene adatumiza mphepo imene idaphawana Yobu pshiti. Satana adzabwera ndi mphamvu ndi zozizo. Pachifukwa chimenechi, sitiyenera kuika chikhulupiriro chathu pa anthu, koma pa Yesu Khristu yekha, amene ndiye woyamba komanso wotsiriza wa chikhulupiriro chathu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tiye nditsindike kunena kuti munthu wosaweruzikayu adzafika ndi zizindikiro zachinyengo zonamiza wanthu. Tele wanthu pa dziko lonse lapansi adzayamba kukamba za munthu wosaweruzikayu. Anthu amene sadzakhulupirira uthenga wabwino adzakhulupirira zachinyengo ndi zonama za munthu wa uchimoyo amene ndi wosaweruzika. Verse 10. Ndi mchinyengo chonse cha chosalungama kwa iwo akuwonongeka, popeza chikondi cha choonadi sanachilandira kuti akapulumutsidwe iwo. Tsono pano ndifuna tigwire mawu akuti ndi chinyengo chonse cha chosalungama kwa iwo akuwonongeka. Tikunena kuti munthu osaweruzika adzachita kusaweruzika kwake kudzera mwa anthu amene akuwonongeka. Anthu ena akuwonongeka lero lino chifukwa safuna kulandira choonadi kuti apulumutsidwe. Tela uthenga wabwino kulalikidwa ndithu, ndipo tsiku lina udzafikira dziko lonse lapansi. Ngakhale pali madera wena kumene amakana mpingo ndi alaliki kuti sangathe kufikako, komabe uthengawo ukufikabe kwa iwo mwanjira zina monga kudzera pa wireless. Tsono alipo amene amamva uthenga wabwinowo koma amaukana. Anthu oterewa akukana kulandira choonadi. Nkhani kunena kuti chinyengo chonse chosalungama chimachitika ponamiza amene akuwonongekawo ngati akuti akuchita zinthu zolungama. Chinyengo chosalungama chili ndi maonekedwe achilungamo. Tele chitsanzo cha chinyengo ndicho chiphunzitso chakuti munthu akapulumutsidwa chifukwa chochita ntchito zabwino. Anthu amene amanyengedwa ndi chiphunzitso chonama ichi akuwonongeka ndithu. Kotero kuti amanyengedwa ndi chikhalidwe chachipembedzo, koma chilichokana mphamvu ya Mulungu. Anthu ena amapembedza mafano, ena amapeza mphamvu ya mapemphero kudzera ku zinthu zina. Mwinanso amapemphera kudzera mwa anthu akufa, poganiza kuti akatero akhoza kupeza chisomo pamaso pa Mulungu. Uku ndiko kudzinyenga chabe. Ndipo anthu otere Satana adawaphimba mmaso, kotero kuti uthenga wabwino umaoneka ngati chopusa kwa iwo chifukwa akuwonongeka. Anthu awa akuwonongeka okondedwa chifukwa sanalandire choonadi. Choonadi chimachokera kwa Mulungu mwa mzimu wa choonadi. Ndiye kukana kulandira choonadi ndiko kukana kulandira Mulungu Atate wa choonadi. Yesu amene ndiye choonadi ndi mzimu woyela umene ndi wawo choonadi. Tikunenetsa kuti kukana Mulungu ndiko kusankha chiwonongeko chosatha. 11. Ndipo chifukwa cha ichi Mulungu atumiza kwa iwo molimba machitidwe akusokeletsa kuti akhulupirire bodza. Kani kuti Mulungu amawalekelera anthu okana choonadi kuti akhulupirire bodzalo. Funso nkumati, kodi Mulungu amachitiranji zimenezi? Okondedwa, ndifuna mufere, Mulungu ndiye uja adalimbitsa mtima wa Farao yemwe sizimamukhudza kuti ana a Israeli akuzuzidwa. Mulungu adamulimbitsa mtima kotero kuti sanafune kuti ana a Israeli atulutsidwe mu ukapolo kwa Egipto. Tele Mulungu ndi amene adachita zimenezi kuti Farao apange chiganizo kapena kuti apange chisankho yekha chovomereza kuti Mulungu ndi Ambuye. Koma monga anthu ambiri lero lino safuna kupanga chisankho chotere, ndipo zotsatira zake Mulungu amapangitsa kuganiza zinthu zomwe ndi zolakwika chifukwa anthuwo akana kulandira choonadi. Mulungu amawalankhula mmawu ake ndipo iwo amakana kukhulupirira. Anzanga, anthu amene adasiya kupita kuchalichi kumene kumalalikidwe choonadi amakhala pa chiopsezo chokhulupira ziphunzitso zabodza zimene masiku ano zili ponseponse. Ena mwa anthu amenewa akupita mmakomo ya anthu kukafunafuna anthu akuti awasokoneze ndi mabodza wawo. Amadziwa ndithu kuti anthu okana choonadi sapita kuchalichi, ndipo amachita kumalondola pa njira ndi mnyumba zawo. Pano tikunenetsa kuti anthu amene salandira mawu a Mulungu ndiwo amene amatsegulira khomo ku chikhulupiriro chabodza. Chomvetsa chisoni ndi chakuti alipo anthu anzeru amene amakhala mchalichi amene adava uthenga wabwino koma adaukana ndi kutsata chikhulupiriro chabodza. Iwo amanyengedwa ndi anthu otayika, anthu okana kulandira choonadi, anthu otelewa ndiwo amene amakhulupirira bodza. Tsono ino ndiyo nthawi yomwe Mulungu akulekanitsa nkhosa ndi mbuzi. Mulungu ndi amene amalola anthu amene akana kulandira choonadi kuti akhulupirire chinthu cholakwika, ndipo amakhulupirira chinthu chabodzacho. Bodza la okana Khristu ndi lakuti Yesu Khristu si Ambuye, ndipo Yesu amanama kuti ndi Mulungu. Wokana Khristu amapangitsa kukhulupirira kuti Chikhristu ndicho chinthu chopusa, chikhulupiriro cha anthu opanda nzeru. Iye amapusitsa anthu ndi malingaliro awo wooneka anzeru kwa anthu amene akuwonongeka. Anthu amene akuwonongekawa amakhulupirira bodza, ndipo sazindikira kuti akulowa mu nyengo ya chizuzo chichikulu. Verse 12. Kuti onse awonongeke amene sana khulupirira choonadi komatu anakondwera ndi chosalungama. Mulungu adzaweluza anthu amene akukana choonadi. Mukhoza kukhala kuti inu mumawerenga mawu a Mulungu ndi kumvetsera mawu a Mulungu, koma ngati simukhulupirira kuti mawu a Mulungu ndiye choonadi mudzakhulupirira chinthu cholakwika. Ndiye kusakhulupirira choonadi ndiko kutsegula khomo kuti chikhulupiriro chabodza chilowe mu mtima mwanu. Ndiye tikunena kuti inu mukasowa chowiringula pamaso pa Mulungu ngati simulandira choonadi lero lino pamene mwayi ukadali nawo. Ndifuna ndikudandaulireni kuti musatsegulire khomo chikhulupiriro chabodza chifukwa simukufuna kulandira choonadi. Inu ndi choonadi mwachimva kale, ndipo ndikukhulupirira kuti mudachimva kambirimbiri. Koma funso ndila kuti kodi mudalandira choonadi amene akakufikitseni pamaso pa Atate wake? Tatamvani Paulo pa 2 Korinto 2 verse 15 ndi 16 akunena mawu akuti, pakuti ife ndife fungo labwino la Khristu kwa Mulungu mwa iwo akupulumutsidwa ndi mwa iwo akuwonongeka. Koma kwa ena fungo la imfa ku imfa, ndi kwa ena fungo la moyo ku moyo. Ndipo azikwanira ndani izi? Kutanthauza kuti inu mukamukana Yesu Khristu lero lino ndiye kuti mukulandira fungo la chonongeko lomwe ndilo fungo la imfa. Koma ngati mulandira Yesu Khristu ndiye kuti mwakhulupirira choonadi, ndipo Yesu akulonjeza moyo wosatha kwa inu. Ndiye Mkhristu azikhala moyo wosonyeza chikhulupiriro chachiyembekezo chakuti Ambuye Yesu akubwera. Ndiye kukhala ndi chikhulupiriro chotelechi chachiyembekezo chakuti Ambuye Yesu akubwera kumaonekela ndi zimene inu mumachita ndi mawu a Mulungu, mayendedwe anu komanso ngakhale mchito zanu. 13. Koma tiyenera ife tiziyamika Mulungu nthawi zonse chifukwa cha inu, abale okondedwa ndi Ambuye, kuti Mulungu anakusankhani inu kuyambira pachiyambi mulandire chipulumutso cha mzimu ndi chikhulupiriro cha choonadi, kumene anayitanako inu mwa uthenga wabwino wathu, kuti mulandire ulemerero wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Pano ndifuna ndiyambe ndi mawu akuti ndime ziwirizi ndizo zimene zikundichititsa chidwi. Taonani, zikukamba za nyengo ya kale, nyengo ya tsopano, komanso nyengo ya mtsogolo. Poyamba Mulungu ndiye amene anakusankhani inu kuyambira pachiyambi, monga mamawu a Paulo amene adalembera pa buku la Aroma 8 verse 28 pana 31, pamene akunena kuti, ndipo tidziwa kuti amene akonda Mulungu zinthu zonse zithandizana kwa achitira ubwino, ndipo amene ali woyitanidwa kucholinga chake. Chifukwa kuti iwo amene Iye anawadziwira anthu, iwowa adawalamulira anthu afanizidwe ndi chifaniziro cha mwana wake, kuti Iye akakhale mwana woyamba wa abale ambiri. Ndipo amene Iye adawalamulira anthuwo, Iye adawayitana, ndipo iwo amene adawayitana adawalungamitsa, ndipo iwo amene adawalungamitsa adawapasanso ulemerero. Haleluya. Ndipo tidzanena chiyani ku zinthu izi? Ngati Mulungu ali ndife, adzatitsutsa ndani? Paulo pano akulemba chimodzimodzi pa 2 Thessalonica 2 verse 13, pamene akuti Mulungu anakusankhani inu kuyamba pachiyambi. Ndiye tikunena kuti pachiyambi ndiyo nyengo ya kale. Inu ndine tikungoyenera kumva chimene Mulungu akunena ndi kukhulupirira. Tera mwina funso nkumati, ndiye mukutanthauza chani kuti Mulungu adandisankha ine ndisanabadwe? Tamvani mawu a Dr. Spurgeon amene adayankha kuti iyamayamika Mulungu kuti adamusankha iye asanabadwe, chifukwa akadadikira kuti abadwe kaye sakanamusankha aye. Adokota Spurgeon amatanthauza kuti sichikhala chinthu chodabwitsa kapena kuti chodzidzimutsa kwa Mulungu kuti inu mukhulupirire choonadi ndi kulandira Yesu. Wokondedwa anzanga Paulo, nkhani kuti ngakhale inu munasankhidwa musanabadwe, koma muyenera kudziwa kuti inunso muli ndi chisankho chanu. Tetamvana Ambuye Yesu pa Yohane 7:37 adanena mawu akuti, ngati pali munthu akubva ludzu, abwere kwa ine namwe, kutsimikiza kuti munthu aliyense mwakufuna kwake ayenera kuti adze kwa iye mwachikhulupiriro. Amene sanabwere kwa iye sichifukwa chakuti sanasankhidwe ayi, koma kuti amaganiza kuti sakuswa chipulumutso ayi. Kodi inu muli ndi ludzu lofuna chilungamo ndi chipulumutso? Bwerani kwa Yesu. Kachiwiri, Paulo akunena kuti inu mulandire chipulumutso cha mzimu ndi chikhulupiriro cha choonadi. Kutanthauza kuti muyenera kulandira chiyero. Kukhala woyeretsedwa kumatipatsa kuthekera kochita zinthu monga mwa mzimu woyera, ndiponso kumatipatsa gawo mbanja la Mulungu. Kulandira Yesu ngati Mbuye ndi Mpulumutsi kumatiyanjanitsa ndi Mulunguyo, kutsimikiza kuti kuyambira nthawi yomwe mudapulumutsidwa, nthawi yomweyo mudayanjana ndi Mulungu wanu. Tere tikunena kuti tikamayenda mwa mzimu woyera, timalandira chikhululukiro komanso timalandira chiyero tsiku ndi tsiku. Ndipo poyenda mwa mzimu woyera timakula mchisomo. Kachitatu, pamawu akuti chikhulupiriro cha choonadi kumene anayitanako inu mwa uthenga wabwino. Paulo akutanthauza kuti wokhulupirira ayenera kudziwa mawu a Mulungu kuti akhoze kukula mchoonadi ndi mchikhulupiriro. Izi zikhoza kuchitika pamene inu mukhala ndi nthawi yowerenga mawu a Mulungu. Kachinayi, Paulo akunena kuti mulandire ulemerero wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndiye nkhani kunena kuti ulemerero wa Ambuye wathu Yesu Khristu tidzalandira mtsogolo. Pa tsiku la mkwatulo tidzakumana naye, ndipo ulemerero wa Khristuyo udzaonekera mwa okhulupirira. Tetamvani 1 Yohane 3 verse 2 akunena kuti, wokondedwa, tsopano tili ana a Mulungu, ndipo sichidaoneke chimene tidzakhala. Tidziwa kuti pakuoneka Iye tidzakhala wofanana ndi Iye, pakuti tidzamuona Iye monga alili. Ndipo Paulo polemba Akolose anatsindika kunena mawu kuti, kwa iwo amene Mulungu adafuna kuwazindikiritsa chuma chimene chili chuma cha ulemerero wachinsinsi pakati pa mitundu, ndiye Khristu mwa inu, chiyembekezo cha ulemerero. Ndiye mwa mawu amenewa tikunenetsa kuti ulemerero ukudikira anthu onse amene adasankhidwa polandira Ambuye Yesu ngati Mbuye ndi Mpulumutsi wawo, ndipo tsiku ndi tsiku akuyenda mchipulumutso ndi mchikhulupiriro cha choonadi mwamzimu woyera. Verse 15. Chifukwa chake tsono, abale, chilimikani, gwiritsitsani miyambo imene tinakuphunzitsani kapena mwa mawu kapena mwa kalata wathu. Paulo pano akulimbikitsa kuti Atesalonika ayenera kuti agwiritsitse zimene adalalikira ndi kuphunzitsa nthawi imene anali pakati pawo. Kutanthauza kuti mawu a Mulungu ndiwo amene amamangirira okhulupirira kuti akhazikike. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pamene tikamba za kuchilimika, tikukamba za kugwiritsitsa osawonjezera kapena kuchotsera pa mawu a Mulungu ayi. Tere Paulo ndi amene akutsimikiza kuti zimene amaphunzitsa ndi kulamulira zinali mawu a Mulungu. Tsono Yesu Khristu ndi amene amatipatsa chilimbikitso kudzera mwa mawu a Mulunguyo. Kuwerenga ndi kuphunzira mawu a Mulungu kumatithandiza kuti tichilimike pa mawu a Mulungu kuti tisatengeke ndi mphepo ya chiphunzitso chachilendo. Verse 16. Ndipo Ambuye wathu Yesu Khristu ndi Mulungu amene ndi Atate wathu, amene anatikonda ife natipatsa chisangalatso chosatha ndi chiyembekezo chokoma mwachisomo, atonthoze mitima yanu nakhazikitse inu mu ntchito yonse ndi mawu onse abwino. Ndiye mundima ino muli nkhani yakuti Yesu Khristu amatipatsa chilimbikitso kudzera mwa mawu a Mulungu. Ndiye kuwerenga ndi kuphunzira mawu a Mulungu kumatithandiza kuti tichilimike pa mawu a Mulungu kuti tisatengeke ndi mphepo ya chiphunzitso chilichonse. Taonani, tikamalerenga ndi kuphunzira mawu a Mulungu, timazindikira madera amene Ambuye wathu akufuna kuti timutumikire. Ndiye tikunenetsa kuti okhulupirira ayenera kukhazikika mayendedwe awo komanso mu ntchito ya utumiki. Sikuwayenera kunena kuti muli ndi chiyembekezo chakubwera kwa Yesu koma osakonda kuwerenga ndi kuphunzira mawu a Mulungu ayi. Tele kusawerenga mawu a Mulungu ndiko kumene kumapangitsa okhulupirira kukhala operewera mugawo la utumiki. Ndiye amene ali ndi chiyembekezo chakubwera kwa Ambuye wathu ndiye amene amakonda kugwira ntchito ya Ambuye. Iye amatumikira Ambuye amene akumuyembekezayo. Mwa njira ina ndikunena kuti kutumikira ndi kuchita zimene Ambuye anena ndiye kuti inuyo mukuyang'anira kubwera kwa Ambuyeyo. Ndifuna titsirize ndi mawu kuti inu ndine tiyenera kuchilimika kuti tilandire chitonthozo pochita ntchito ya Ambuye. Koma pamene mudzitonthoza ndi zinthu zapa dziko lino, pali chitsimikizo chonse chakuti mudzalirabe ndipo simudzapeza chisangalatso ndi chiyembekezo chokoma mwachisomo. Tere ntchito yomwe mumachita okondedwa, ntchito yosangalatsa Ambuye yokha ndiyo ingakupatseni chisangalalo chokoma chosatha. tikunena kuti zisangalatso zonse zosachokera ku ntchito yokondweretsa Ambuye zimakhala za kanthawi kochepa. Sizichedwa kutha ndipo zimabweretsa ululu wopanda chiyembekezo. Tera ndi njira yokhayo yakuti tikakhale mʼmadalitso ndi kukhazikika mwachikhulupiriro ndi kuchilimika mwa Ambuye amene adatikonda ife natipatsa chisangalatso chosatha ndi chiyembekezo chokoma mwachisomo. Atonthoze mitima yanu na akhazikitse inu mu ntchito yonse ndi mawu onse abwino. Okondedwa, ndikumemani kuti pezani chitonthozo mawa Mulungu kudzera mwa Mzimu Woyera kuti mukakhazikike mu ntchito zabwino zonse ndi kukula mchiphunziso cha mawa Mulungu. Tikunena kuti sikokwanira kungokhulupirira choonadi, koma muyenera kukonda choonadicho pogwira ntchito potumikira Mulungu mu ntchito zanu zonse. Ndima amenewa kwa lero tilekeza pano, koma timasanthula 2 Thessalonica 2 verse 7 pana 17 mmene timaona nkhani yakubwera kwa wokana Kristu amene ndi Antichrist. Ambuye akudalitseni yenu. Amen.
Ameneyo anali mbale Osman Chiramanda kutsogolera kusanthula mawu Mulungu ku 2 Thessalonica chapter 2 kada wantu mipaulo kwa okhulupirira kwa Thessalonica. Ndipo tinali mu chapter 2 tinayambira verse 7 telekezera 17 kotero kuti mprogramu yathu yotsatira tizalowa mu 2 Thessalonica chapter 3 ndipo tukuyandikira ndithu kumathero kwa bukuli kapena kalata amene wantu mipaulo kwa okhulupirira kwa Thessalonica anzathu mtu mipaulo amalembera kalata. Sitidziwa kuti inuyo ndine makalata omwe Mulungu amatilembera timawerenga bwanji kapena tima yankha mafunso antengo patali mene ukuza ndi programu yathu santhule Bible yomwenso cholinga chake nchoti inuyo ndine tiwadziwitsitse mawu a Mulungu mukufunafunsisa kwathu kuti timdziwitsitse Yesu. Ndimanga zanu lemberani ku santhule Bible box 2 Lilongwe kapena kutumiza email ku radio@twrmw.org radio@twrmw.org kapenanso mukhoza kutumiza email kapena SMS nditero pa 0833-500-222 ma SMS kapena ma WhatsApp number kapena message nditero. Ndadala ine ambaye udalitseni zikomo kwambiri.